mayen, vashayen, yeah, vashayen. Makozo, ayen mashayen, ngoma yen, mashayen, yeah, vashayen. Makozo, ayen mashayen, ngoma ibo, yeah, yeah, vashayen, mashayen, yeah, vashayen.
Yeah, we're too tired to
ngovihlaba namalunda ngoba umuntu nomuntu nesidingo sakhe esandleni ngeke ngachazwa amazwi kaseyanda umfoko sibiyaka nangoma mangabethi yena zohlala phansi mnandlini lokhala kwasamdumazwe etshutsho konjomane esigini ngoba ikhona okungithokozisa ngikulathelwe ntonjana zangakini mina ngisale zisho ngidlulile zithi laze lalihle ifungudela waziyo laloshakho nase ngiphenduka sengithi mina ngisindwe zinyawo abantu basemzini ngoba ukhona umntakalo kunjani engihleka nayize njengamlobolile kodwa kusenani nguye mntuba komoweqosha obheka amandla ngasho kushayela isigodi la engibuya khona-ke mngani wami ngasho ngakutshela njalo nasecabe ngathi ungafisi ukwazi okuningi ukuthi mhlawumbe kwenzekani ngoba ngizwa ngendawo embili kanje ngiphusha ngalo mntu ezinjalo kwenza uvela usingo kuye ngisho ungasathandi yahlabe inkunzane iphinde ihlabe sazophinde ihlabe futhi kokuklamini iphinde ihlabe futhi ihlabe iphinde ihlabe nansoloyo mjuu wow